eye. You look so good and so fly, aye. Butterflies to wound your mob. Well, I can show if it's alright. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile na nice when I look in your eyes. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile na nice. Kuna bitch check, karat check, her lips check, her tats check. Can you do me gambaka check? Niambie, can you tell me gawataka check? Nambu, niko sawa kakupata check. Toto zuri ye pame check. Nambu, niko sawa kakupata check. Enataka nimpaka check.
Cause you look so fine little mommy check. And it's only right you and I me check. And I don't look like you're your plani check. Wawache waonge usijari check. Usijari.
Kila sanina kuona. You look so good and so fly, aye. Butterflies to wound your mob. Well, I can show if it's alright.
Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile na nice when I look in your eyes. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile dada huna niweza. Kuna vile na nice.
You look so far, wait a minute. And I be digging your style in a minute. And I swear it's no lie in a minute. Panga kifua na sura imeti. And she always rock, she was born a petty. Tingiza madhuda is a mawa tete. Girl, I'm no taga chaminji tete. But you love them eyes, Lola.
Check.
Girl, you got the baddest persona.
Check.
And I don't look like you know ma.
Check.
And I thought you was a Tacoma.
Check.
A Tacoma.
So good and so fly, aye. Butterflies to wound your mom. Well, I can show you it's alright. Una vile dada huna niweza. Una vile dada huna niweza. Una vile dada huna niweza. Una vile na nice when I look in your eyes. Una vile dada huna niweza. Una vile dada huna niweza. Una vile dada huna niweza. Una vile na nice.
Bitch, check. Check my lips, check my tats, check. Can you do me, girl, back, check. Me and me, can you tell me, girl, what I got, check. Nambu, niko sawa kakupata, check. Tuzuri, tuzuri, ye pame, check. Nambu, niko sawa kakupata, check. Enataka ni mpaka, check.
Kuna vile dada huna niweza.